Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarou dit amen et fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Sakirabe amen hedibe studio Tamani odo sa sakiko modon Ousmane Diko yottinto on dido kabaruji to boggi janto Salim Juara honane labe government taton jottike anafis Kenya fa kawrintina gub azawad kany e de plateforme de gede tati de fu mbaddi bete hande sema wi ana gikkani kawral hebe plateforme du wi ana gikkani kawral gal horebe mum bi yodum mawdum ko bibbe lendi njodoto se kalda satuji ko hono ada dum malinko masimbina makkabe anda ka tafen wartobe arana be anan domta hande do bomako do galleji kewdi do anabami sugula batte andana yimbe mudda nenno beltaaki du ko gofanman nanti kabaruji di ko chuuri chapane joy chami seware yimbe temede taton ngala do chora nenno hono tobo wango jamma asoere janja alango sabani du nenno fa gotaka heddaaki hen yodi do kabaruji woni sembe tobe kabaruji di ben jottinta o hande dido on e hedade hono ministre e nelaba jottike kikide kenge anifis yodi ministre ballondiral e mu intigo sahal mo soldatien hippe e denagu leedi meden fawarde e mahagutere lamu e walitirgol mudum imade mudum yo hawrintinde gube azawad kanye de plateforme de e gede tati mbaddi bete hande anafis gubal coordination gal wi ana gikkani ko yida ko laato den no kejaado hala sema widu coordination ana le anafis ile jonfa larme mal nanta gallure de e le honoko hawrono e le kawral de jerengal almud ak mohamud haldi asetu kante kede ko mamadou samaseku facitani en
ngal kawrital anafis e gadaado bomako yontere jabinde fuf yo do miijo goto tewtude dabare no dejere hebirte ono dum wira e leytal kursi nyinandundu hollude on tan wiide immaade mun yo goto tan dun woni gollirde ko woni der tal kurundu e kala sinyinde dun yotina aade mudun wartude landol mangul joni ngonga ya sema yo ley anafis woni hande ton heddoto dun fa nyandende larme mali warta bandude ton ono no wira e ley kawrital ndi
nenno plateforme du wi ana gikkani fa sanne kawral wada ko warata hore mum bi yodum mawdu hono ko bibbe leedi ni joddoto sadu fu se kalda ko mohamedou ould matati goto e gotonado gondo burem gondo du e le plateforme haldi a setu kante kede ko barke sise facitani en
le probleme ki
tidallaji ngodude hakkunde pelle murtude de di men gondi fiende dabare dun sabbi bini jonde hande de denno fa jam nyibudo hemte kina pelle luttondirde de joddo be tottondir hakkillaji ko wawi sabbi binde jam nyibudo hemte denno dun fu wawa ka biltede e le battu goto mimmede mila dun an hani fasan so bibbe mali joddike tottondiri hakkillaji hom fu sauti ko sawani bandum mide mila idun wawi sabbi binde jam nyibudo hebe ko wayi faltude itide laaji mimmede tembini jam e do majjun sabide dun yo fuddoje non mide mila dun hande yela hom fu e amen dun woni hebande itide laaji dabare gondudde sagginde gondal hakkunde amen
denno kala ko jiddon hokkude hakkillaji mudon pode fa e bemal amen Facebook gal dokkon hakkillaji mudon
tamani
hono ada dum malinkobe masimbinaade makkabe ka anda ka tafenni hijjobe arande wartobe ka anan donta do bamako do handen o galleji kewde an bami sugula mudum yogabe faande wala fuko andani yimbe mu en nenno be beltaaki du fey hono ko laamu o nanti kabaruji di ko alhusain abatoure haldi e wombe do bamako do kede ko mamadou samaseku facitani en
je personnellement mon
gondo gorko e esam debbo hijjo hika taggal masiba o min kebi kabaruji mabbe alhamdulillah kambe ka be deniki torra yimbe mali hande yobate gouvernement o deenike sanne dun na holla hoyfugol makko min kay goggo am hawa sangare heddike hen du allah hinno yafu kanko e kala keddido o do kasara dun yo golle allah tan goddo fuf wala hen ko wadi haramaini ko yo mboy yonki jaati sabu yonkiji yimbe heddi hen mi e horan kay nadam fuf hijjo ay hika dun hata kan torrade e kabaru mudun sabu yimbe mali fa heddike hen duwa den yo ton burambe ga
hono tobe mango wango jema asoere janja alanto sewarto bonni fasanne horebe kominton kolliti ciudi chapane joy chami fay gota barmali wana halafa masimbineka mer moto holliti ko yata temen taton yimbe ngala hande do chora lami to an gondi e walludebe denno hono barke sise haldi ton e barke aliba kedo demo
kambuji di so gonga di torri sevar do sanne sabi di ngardi jemma ara andine nokku me onne nokku nokku hiddo nenno turdi du fu e lope ni di macci di mahirat nenno ele majju bonanda kewdo wadi sabi ana buri tuudi malli hemere il fu de ngurji il fu tian leedi gila ni dum wadi de kam meri hokki ton goto ko heddi ko development social kanyu wadi dum compléter be fu kay min kebi min kokki be gawri be kokama gawri be kokama nengu be kokama musikere enne be kokama e couverture dum woni tuddumaaje kokama du daguri nanno komo fu o kokolo mu fesso sekima e yewa salan itato an itato kaaji muy parti go ne du fu tawidi ko gu cheguidi e tagal mum du nokku fu do woni laawu ndiyam fu bram do ndir bon ndiyandidi fu be moddin do sala tawe ndiyam an to wori far yaqolo dum jimmi halde be tafo so Allah jabi du laamu ombe de gondi mabbe sala be paabe kay intina biena mabbe so nungu don kaso nungu be timo de so Allah jabi
den no fa hande hono malinkobe jamiraali fe e do gotol hono ko gouvernement balisido yontere jabbinde wadi ko yogabe bi dum warale hono yimbe jondori noni ka yogabe dum bi edum wawi hawrude den no hono kanko Alousène Abba Touré o haldi e wombe do bamako do kede ko barke sise faccitan yen
le changement kulle de ana gonde yarde yeso sedan seda min so allandi gaga mi wiyan dum wana waltugol gouvernement sabisa nani gouvernement waltama fu a tawan tati fu goto yaltinama ka wana dum wadi den dum wana waltugol gouvernement min mi de welti sanne ko ministre kumani do denagu o yaltinako sabi rafi denagu o ana wonde hebde sembe sanne le di meden di sabide golleji kewdi gollirde de ronki hebde lawul min ko dum walita sedan ko yo hunde lobbere non sabi so on taygitige on paaman wiide addadu rewbe beydam mede welti le majjun sanne ka mede mila dun wana hunde boyore sabi men nani wiide so kaldale kawrangal tongam gouvernement o waran walite kasse
nyalaade nay tiagal ko gouvernement kesso walita ko yoga bi wala fuko andani e gol joinigol be heybe den no fa hande hono mali yambini nyalande aduna kaye fiji sisil mu hikka do mali do yo nafaka mu fawarde e tidala mudun gollirde daraninde dun nabi sukabe saram e ngala bawde sibi timodo hono nokkuji kawnide ton imaade mu yofabe sukabe andana de pale e leledi men ha berte haldi e sidi keta jokko gollirde otelaji e nokkuji kawnidi kede ko barke sise faccitani
sukaɓe temede ɗiɗon ɓiɓɓe miskina en timo yoyi nokkuji inde ande wuro sibi ɗum ana jeyda e golleji yambere ñalawma yiiti mawri ndi ana hakkille amen wadde ɗum tawangal e yajunde ɗum fa e kala ko manniɓe golleji e sukaɓe heddiɓe leydi meɗen timoyade nokkuji inde ande ley laamu wuro sibi ana feera sukaɓe fa ɓe ɓeyditiro faamu tiɗalla leydi amen ndi matama e ley golleji amen sanne jama o ɓuytike fa wona sese kambar ɗum minen gondi e ƴewde e ƴew tude hono fuf ngaten sala idum beydo yakawer
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani nenna se ngarti e kabaruji region ngaji meden di hono fikugol dawadi jilotodi fuddi beta hande to sigaso du dum heddoto e wonde fa tekete lewru octobre gollirde daranire dabaji region o humani dum imado mu yo fikude dawat celudi fawarde e warde ka kanduudi di daranibe dum bi ndokkan yimbe du safareji nyaaw kandinawo dawadi o golle yo batte nyaloma o do nyaaw warra to seguto temedere nyawdo jeewado fu a tawan chapande nayo e nayo be ana ciomi nyaaw buballa hono fom mondial kabawo e nyaaw sida hokki arkilaji million goto fa e ujinaji temede joy arkilaji ciwadi fa buitana yimbe kasara o do nyaw buballa hokkube do dum martini dum kumba hande do betay do segutu hewnu maw hendu mawndu wandu ley leruji jetti wardunu du e tobo wadi torraji mawdi kenya to buremto gesse sappo e didi njolike ledde dofike dadde jaadi e keni nene chefe kewde dum majji kano fay goto heddaaki hen le feenogol uditegol l'école hitande 2015-2016 daranibe jande le region kay o mbaddi betay hande horebe janginirde temede didon kany e kanankobe mum'en mbaddi ton yo fa jande warano yira waddi o do batu le region o nando miccintinde on tan nelaɓe gouvernement tato jottike ana fisikeña fa kawritina guɓe azawade kañum e ɗe plateforme ɗe gueɗe tati ɗe fu mbaddi beete hande sema ana gikkani kawral heɓe plateforme du wi ana gikkani kawral ngal laato hooreɓe mum mbi yo ɗum mawɗum fasanne hono ko ɓiɓɓe leydi ndi joddoto se kalda satu fu adadu malinkoɓe masibinaɓe makka andaka wartoɓe aranda ɓe ka ana donta beete ana donta hande ɗo Bamako ɗo galleji kewɗi ana ɓami sugulla batte andana yimɓe mumen fayi hunde nden ɗo beltaki du hono ko gouvernement nanti kabaruji ɗi ko cuuɗi capanɗe joyyi caami sewaare yimɓe ko yahata fa e temeɗe taton du ngala ɗo cora toɓo wango jemma asoware janja alango sabani oɗo kasara kano fay goto heddaki hen yo ɗiɗo kabaruji woni ɗo Ousmane Dikko yettini o hande nden kedde e heɗade fa hande yewtere meɗen ana yeeso.